waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Dowladda federaalka ayaa difaacday sida maamul goboleedyadu ay u maareeyeen faafida xanuunka COVID-19 iyadoo dowladdu ay sheegtay inay si dhaqso ah uga jawaabeen. Hadalka dowladda ayaa imanaya iyadoo tirada guud ee dhimashadu ay gaartay 97 qof, halka cudurku uu ku dhacay 6875 qof. 26 kays oo cusubna la helay 24 saacadood ee u dambeeyey. Wasiirka caafimaadka dowladda federaalka Greg Hunt ayaa difaacay maamulayaasha caafimaadka gobollada iyo sida ay u maareeyeen faafida xanuunkan dilaaga ah ee coronavirus, isagoo ka digay in caabuqu mar kale uu faafi karo. 16 qof ayaa COVID-19 ugu dhimatay guriga Newmarch la yiraahdo ee magaalada Sydney oo lagu xanaaneeyo dadka waayeelka ah, halkaas oo 37 qof oo deganaa uu ku dhacay xanuunku. Warshad hilibka lagu qalo oo ku taal Melbourne waxaa lala xiriiriyay 49 kays, laakiin qofna kuma uu dhiman, iyadoo madaxa caafimaadka gobolku uu qirtay inay dhici karto inaan weligeed la ogaan meesha uu kayskani ka soo bilowday. Tasmaniyana 12 ka mid ah 13 qof oo u dhimatay xanuunka gobolkaasi ayaa ka dhacay waqooyi galbeedka isla gobolka, halkaas oo cudurka oo ka dilaacay ay sababtay in la xiro 2 isbitaal, 1200 oo shaqaale ahna la karantiilo. Mr. Hunt ayaa sheegay in maamulayaashu ay si degdeg ah uga jawaabeen cudurka fididiisa, laakiin hoggaamiyaha mucaaradka gobolka Victoria Michael O'Brien ayaa sheegay in dowladda Victoria ay waqti dheer ku qaadatay inay ka jawaabto kaysaska ka dilaacay warshadda hilibka lagu qalo ee magaalada Melbourne.
This has been mishandled by the state government. Too many people have been exposed. Too many people's health has been put at risk.
Dowladda gobolku si qaldan ayay u maareysay. Dad badan ayuu xanuunku ku dhacay. Qaar badan caafimaadkooda ayaa khatar la geliyay. Sida cadna qaladaad ayaa dhacay. Waa inaannu gunteeda ogaano. Marka waxaanu u baahanahay baaritaan madax bannaan oo arrinta gunteeda soo baara. Maamulayaasha caafimaadka gobolka New South Wales ayaa xaqiijiyay in 9 kays oo cusub oo COVID-19 la helay, laakiin cidna aysan dhiman. Intii ka dambeysay markii qof uu ku dhintay xarunta Newmarch ee dadka waaweyn lagu hayo. Inkastoo premierada gobolkaasi Gladys Berejiklian ay qiratay in guulo laga gaaray maaraynta xanuunka, waxay sheegtay inay u badan tahay in kaysaska COVID-19 ay kordhaan marka la qafiifiyo xanibaadaha, waxayna ku boorinaysaa shacabka gobolka inay sii wadaan kala fogaanshaha, ayna iska baaraan xanuunka haddii xataa ay dareemayaan calaamado yaryar oo dhanka neefta ah. Dowladda New South Wales ayaa doonaysa heer aad u sarreeya oo baaritaanada cudurka ah, iyadoo laga baarayo ugu yaraan 10,000 oo qof maalin kasta. Madaxa caafimaadka gobolka Dr. Kerry Chant ayaa sheegtay in kooxaha raadraaca xanuunka ee gobolku ay xoog u shaqeynayaan, laakiin sidoo kale shaqaalaha caafimaadku ay ka jawaabayaan arrimo kale oo caafimaad.
Some of the data in terms of attendance at GPs and attendance even at our emergency departments has been down. It is pleasing to see that our
tirada dadka booqday dhaqtarka xaafadooda iyo kuwa tagay qaybta xaaladda degdega ee isbitaalada hoosaya u dhaceen. Waana wax lagu farxo in hawshu ay sii kordheyso, taasina laga dareemayo kalsoonida bulshadu ay ku qabto hawlaha la wado. Premierka Tasmania Peter Goodwin ayaa ku booriyay shacabku inay taxaddar dheeraad muujiyaan, iyadoo loo sii durkayo in xaalad caadi ah lagu noqdo. Baarlamaanka gobolka ayaa kala fadhigoodii maanta dib u bilaabay, sidoo kalena fariisan doona maalinta Jimcada, markaas oo ay soo bandhigi doonaan waxa ay ugu yeereen dariiqa dib u soo kabashada, iyadoo la raacayo talooyinka khubarada caafimaadka. Mr. Goodwin ayaa sheegay inay jiri doonaan shuruuc la raaco si loo joojiyo in kaysas kale oo COVID-19 gobolka laga helo.
It is going to be so important that we don't put ourselves in the position that other countries have, as I've mentioned, whereby we see a second wave.
Waa lagama maarmaan inaysan nagu dhicin waxa ku dhacay dalal kale. Sidaan hore u sheegay, dalalkaas oo aanu aragnay in mawjada labaad oo caabuqa uu ka bilowday, taasoo ah dhibaato aan lagu talagelin. Qasnajiga federaalka Josh Frydenberg ayaa sida lagu soo waramay loo hanjabay, iyadoo dadka u hanjabaya ay ka cabanayeen barnaamijka Job Keeper ee dowladda. Waxaana la sheegay in askar gaara oo waardiyeysa qasnajiga hadda loo saaray. Waxaa la aaminsan yahay in la bilaabay in ammaankiisa la ilaaliyo bishii lasoo dhaafay. dhanka kalena guddi loo saaray inay soo baaraan wixii ka dhacay markabkii dalxiiska Ruby Princess ayaa sii wada dhageysi iyadoo la filayo in guddigu warbixintooda u dambeysay ay soo gudbiyaan bartamaha bisha August. Markabka ayaa lala xiriiriyay in ka badan 20 qof oo dhimatay una dhimatay xanuunka coronavirus, ilaa 600 oo qofna xanuunka ay ka qaadeen ama uu markabka kaga dhacay. Ku dhawaad 2700 oo rakaabkii markabka ayaa loo ogolaaday inay ka degaan markabka, waxaana loo dhiibay qof kasta qoraallo macluumaada, iyadoo sidoo kale loo sheegay qof kasta inuu iskarantiilo muddo 14 maalmood. Qaarkoodna waxaa la fasaxay inta aysan helin baaritaano lagaga baarayay COVID-19 natiijadeedii. Ra'iisul wasaare Scott Morrisonna waxa uu ku tilmaamay su'aalo la weydiiyey Kellyan Ressler oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka New South Wales in su'aalaha la weydiiyey ay ahaayeen xad-dhaaf kadib markii ay ooyday shalay amar su'aalo la weydiinayay. Waxay Ms. Kelly raali gelin ka bixisay sida ay wasaaraddu ugu guul daraysatay inay wax ka qabato xanuunka ka dilaacay markabka, iyadoo sheegtay in si kale hadda loola dhaqmi lahaa haddii xaaladaasu mar kale ay dhici lahayd. Mr. Morrison ayaa idaacadda 2GB u sheegay inay isaga la tahay in madaxa guddiga oo la yiraahdo Brett Walker su'aalaha uu weydiinayay gabadhan ay xad-dhaaf ahaayeen.
I found that a bit out of line, and I think to see her reduced to that under that sort of aggressive line of what it would appear questioning,
waxaan u arkay inay xad-dhaaf ahaayeen in sidaa loola dhaqmo oo su'aalo dagaal oo kale la weydiiyo gabadha ma ahayn wax fiican, waxaana rajaynayaa buu yiri in Mr. Walker uu dib uga fiirsado. Dhanka kalena saraakiisha dowladda ayaa qirtay in sida uu u shaqaynayo abka dadka lagu raadraaco uusan sidii la rabay u ahayn, laakiin uu caawinayo maamulayaasha caafimaadka. In ka badan 5.1 million oo qof ayaa ilaa iyo hadda soo rogtay abka ilaa markii la sii daayey. Asbuucii lasoo dhaafayna khubarada tiknoolajiyada ayaa baarayay sida uu u shaqeeyo abkan, waxayna heleen dhowr ciladood iyo arrimo la xiriira macluumaadka gaarka ama wax privacy-ga loo yaqaano. Laakiin ku-xigeenka madaxa caafimaadka Paul Kelly ayaa sheegay in shacabka Australia ay soo dhaweeyeen abka inkastoo cilado yaryari ay jiraan.
Apparently this is the fastest that Australia has ever got to 5 million downloads of any app.
Sida muuqata waa waqtigii ugu degdegsanaa oo shacabka Australia ay 5 million oo ka mid ah ay appkan soo dejistaan oo mobile-kooda ku soo rogtaan muddadaas gaaban. Marka runtii waa cajiib sida ay shacabka Australia u dhageysteen ama u maqleen codsiyadii aanu kaga dalbanay inay soo dejistaan appka, waana lagama maarmaan in dad intaas ka badan ay soo rogtaan. Hadda 5.1 million waa guul weyn, ayuu yiri.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.